We want to media. I have to repeat this one. If I have to take this case again to court, we want to media. I have to sue you. You owe me an apology for Mwanjeverem. Several times we went to media, you told me I'm a ghost worker. I work at Zesco. I've never ever in my life stepped my foot on Zesco premises as a worker. At all.
Mr. Wesley Chibambara, IP King Dandy Crazy. My name is Jogis. Yeah.
Mushachiche umuntu wa minanga afwa. Shitote osomone chajiva pa wafwa. Mambili babwela diva kumanda. Menangu fulu vokamba kamba. Ala na wakuti ulile ndalama. Aba nove dunka bafume fikwama. Mwana ubi bambia kirine fumu. Ati TM emu inefumu. Afunika nao aimba piki siketi. Enyimbo shove shalila ozedi. Kofini bashtile ya dula. Ichilindi nacho bashtilo kwa dula. Ama politishani bonse na besa. Bote ruling ina kude kowali. Bama speech mambo na babuza. Bamena wabama kamba ni maloza. Benze kutana ficha. Apa bana ficha. Iso ni lecture bachita munga ticha.
Mukuluira
mbia shite mboko. Umbiashite chilindi
Alaboy
Nyotoka na makoko.
Fake love, fake love. Nalanga fake love.
Savanyo, mambiati kavanye. Hey, trending slogan yove. Na Simon mwewa na ambo mungulu. Kwewe tulelo sheba mbimu mungulu. Fimbi filandike mkamba pa wafwa. Wada wakule kele shemufa na wakwafwa. Wale lila wale fwa hip wale mona. Wense bali talele te bali kumona.
Sembe unambela kwa vintu vamene waka. Chabi pawaya iwe katushe.
Kupa beauty
Tiku misinga.
Balusaka
Iseta misinga.
Lekefyo, lekefyo jojo, lekefyo. Mukuluira
umbiashite mbokoshi.
Fake love
umbiashite chirindi.
Alaboy
nyotoka na makoko.
Fake love, fake love. Nalanga fake love.
Waisele buna seven
na besa.
Maps na magu
na besa.
Shenki na chefi
na besa.
Chanda na ke
onze na besa.
Waisele buna jeke
na besa.
Aike na shosta
onze na besa.
But zona fish toto finger wachisa fe wa mwe kuchi TV ya ram. Abantu watasha jira wafo. Anyway, kofi ni feba kushiti lefene chiri njife kubakulari ke mkamba. Wabiana waispushe kofi abantu wa Dave PJ, Romario, Vin Bills, Kabamba, Christo Sean. The boy Jogis!
That's our music international.
Yeah.
Purchase your tracks today.
I'm trying to make me know you're not sad. You're in Bostro, Papisto.
Nalanga
Cabernet
Sauvignon.
Why do you want to
Simon will say it's Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon.
No!
ZambianKids.com.